Commission, I make you blunt. Coke, I make you blunt. Sion, I make you blunt. What you say, I make you blunt. Commission, I make you blunt. Bone, I make you blunt. You got on, I make you blunt. You want channel, I make you blunt. Gonna to me, I know to get to carry 22. Coke, gonna to me, I know to get to carry bus. Commission, to me, I know to get to carry 22. Coke, gonna sakado. Eka kulu. Isio, Isio, Chewa Sio, I put your cash on. We are sharp, we are sharp. Kill a kid to need a shot, you sharp. Kill a kid to need a shot, you sharp. Kill a kid to need a shot, you sharp. Kill a kid to need a shot, you sharp. Kill a kid to need a shot, you sharp. When the shiver comes, we'll take you to a shot, you sharp. So it's never come out, you sharp, you sharp. I shall come back and you need a shot, you sharp. Kill a kid to need a shot, you sharp. You like it to be a shot, 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 one day, Missy Chulani, so back at you, one day, she was a little big as subs are candy. Missy Chulani, I'll come to Felishani, I'll come to Tenkani, when a man in a kiba on Fukuni Patu, when a man in a kiba on Mesani Patu, when a man in a kiba on Boni Patu, when a man in a kiba on Kitchani Patu, to Boni Patu. Sab noti kama namba pesa makalatasi. Na shamsa sa kwanza ataka masipati. Siwezi kukosi, kikubwa spatirosi. Kikubwa spatirosi. Hakunaga biashara za maneno. Hakunaga biashara kuongea ongea. Minapenda biashara za kitendo. Pesa mbele kama tai pesa inaongea. Pesa inaongea. Sabona naleta pombe kwenye biashara. Sabona naleta dum kwenye biashara. Anachanganya mapenzi kwenye biashara. Sabona naleta kwenye biashara. Sabona naleta dum. Bona la make you plan. You want chana make you plan. Babishana make you plan. Bona make you plan. Wachizana make you plan. Siona na make you plan. Babishana make you plan. Coke on a sakado, Babishana sakado, Machina sakado, Machungana sakado, Sisana sakado, Kigogana sakado, Babishana sakado, Kabulana sakado, Mona sakado, Chagofana sakado, Makana sakado, Babishana sakado, Sona sakado, Jamaicana sakado, Yapana sakado, Babishana sakado, Panasa Patana, do we not take it to Kelly to Coke on a do we not take it to Kelly Bass, Babishana, do we not take it to Kelly to Pagala, do we not take it to Kelly Bass, Akakona.
The stories of one a champagne, Panja Vias, yet a punal massive, massive attack.
Nachotaka kusikia Kipanja nyafu chavuna samaki Kama ukipanja pengu chavuna mazao Na kila mchuma yanga chakula na wakwao Nenjales baka siku na ziwai Wendo na suma kesi baka chai Wachotwa na chalazi ya santuni Hivado na kanyagio soyo diri kama jiri Wana tuzala utoke satuna ishina ukitike Sibola tununi Tuje Wana sakadu Mishana make a plan Lakini no mabegia Hila wa mabegia Temeke mabegia DSM mabegia Bala mabegia Kisiwa ni mabegia Chisi mabegia Dunia kichwa Kichwa ni wadudu Na nyefua nyefua Binadam si mwabudu Wejoto wimfua Misina wasiwasi Asala uaminifu Pesa makalatasi Wanachalazi ya santuni Mimodo na kanyagio Swede ni kamaji Wana tusala utukesa Tunashina ukitike Sibola tununi Sibola tununi kuri Sibola tununi kuri Biashara tu Kila kitu ni biashara tu 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 Biashara tu Sabona naleta pombe kwenye biashara Sabona naleta dumu kwenye biashara Kona changanya mapensi kwenye biashara Biashara Sabona naleta kwenye biashara Habishana make a plan Bona la make a plan Bona make a plan Vigo tala make a plan Bona make a plan Watafuta jala make a plan Bona make a plan Wajaona make a plan Bona make a plan Wabishana make a plan Bona make a plan Bona la sakadu Bona sakadu Wachizo la sakadu Bona sakadu Ush Ya mwanzo mwisho Official music 55 day code Woni kwed Woni kwed Woni kwed Woni kwed
Sawa ni mamangu ubi one mwingine mapi one ndekeza jamaa one mwingine masi one mwingine mashu one mwingine